la 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 la.
To the record.
Hello. Holy, holy, holy be. Get it in this is a story. You know testimony. Uwangu shuhuda nani. Uka umalimu wamenito anajawa na furaha tu. Wazo shida na mitego ya shetani ndomana na mwinuwa ju. Walisema sitaweza wazuri kwangu wote walisepa niliachwa nikiteseka mi oya sina mbele wala nyuma mie. Walisema sitaweza wazuri kwangu wote walisepa niliachwa nikiteseka mi oya sina mbele wala nyuma mie. Nilipomuomba Mola akanigusa mie. Nilipomuomba muomba alinigusa mie. Bora bado wanashanga kila siku juu mimi napanda. Wanadai hiyo dumban kumbe ni baraka za Muumba tu.
Amenigusa mie. Nitazidi tukuza milele. Amenigusa mie. Nitazidi tukuza milele.
Nenendo yangu imebadilika na uzima taji ashanivisha. Kwa injili holi mina wakilisha. Jipe moyo utashinda pia. Nenendo yangu imebadilika na uzima taji ashanivisha. Kwa injili holi mina wakilisha. Jipe moyo utashinda pia. Wataomba sana we. Watachonga bana we. Usife moyo kaka we. Najua siri ni maombi tu. Hawa wataomba sana we. Hawa watabonga bana we. Usife moyo kaka we. Najua siri ni maombi tu. Wana bado wanashanga. Kila siku juu mimi napanda. Wanadai hiyo dumba. Kumbe ni baraka za Muumba tu.
Amenigusa mie. Nitazidi tukuza milele. Amenigusa mie. Nitazidi tukuza milele.
Maisha yako amegusa. Ndoa yako amegusa. Masomo yako amegusa. Jise moyo one day utashindani. Maisha yako amegusa. Ndoa yako amegusa. Maisha yako amegusa tenani. Usife moyo we. Haijalishi yako hali. Bado Mungu anakujali. Jipe moyo. Najua wewe utashinda. Haijalishi yako hali. Mungu bado anakujali. Usife moyo kaka we. Najua siri ni maombi tu. Bona bado wanashanga. Kila siku juu mimi napanda. Wanadai hiyo dumba. Kumbe ni baraka za Muumba tu.
Amenigusa mie, nitazidi tukuza milele. Amenigusa mie, nitazidi tukuza milele. Amenigusa mie, nitazidi tukuza milele. Amenigusa mie, nitazidi tukuza milele.
Ehe, Yesu Kristo alisema, ukiniomba mkate sitakupa jiwe. Ukiniomba samaki mwanangu sitakupa nyoka. Nashukuru Mungu kwa umbali ulionitoa. Toka kwa mchungaji wa ng'ombe, siku hizi mimi mchungaji wa watu. Thanks I love the most I king. Nitasifu, nitashukuru, nitakusujudu kila siku Baba. Nashukuru kwa wale wote walinipa support. International team.
Tulia Records.